gone, I feel so happy, happy. Do you know that you're my favorite human being? Una cuanga so lovely, lovely. Yamani mwizi, moyo kanibia. Na hisi kihizi, kanichimbia. Mana uchizi si uchizi. Nachanganyikiwa, mapenzi kiko wazi. Kwake nimepaliwa, haki ya mama, chochote nitafanya.
Nitafanya.
And I swear to God, mama, chochote nitafanya.
Nitafanya.
I swear to God, kwa kuhoni nyanga nyanga. Oh, tazama ndege angani, wanaimba na kucheza. Tabia vimo twafanana
sana,
mapenzi wana, hata tugombane mchana usiku tumeshapatana, twacheka na kutekenyana
sana.
Jamani mwizi, moyo kanipia. Nahisi kihizi, kanichimbia. Mana uchizi si uchizi, nachanganyikiwa. Mapenzi kiko wazi, nimepaliwa. Haki ya mama, chochote nitafanya.
Nitafanya.
Nitaswerutia, oh.